kunyize chokola baby bimbi kwese omukwano gwangulize nebyange nsaze wonkukwase otute bingi kuze byonkola gezako bichuse yagala olumya abateesi oba kyankalanyero baswaze buli kyoyo kirese byoyagala byonna mbirese omukwano gwonna ngulese tenakusuubiza byonna mbirese zikakanya obulumi nze gironzi gya bulumyeno ebirala byonna mbikola naye ng'omukwano gw'okunkunyakunya gwamanyi gwamanyi simanyi gwe ndikona guwangula gwamanyi gwamanyi omukwano gw'okunsigasiga guno gwamanyi gwamanyi simanyi oba gulonna guwangula gwamanyi gwamanyi omukwano gw'okunkunyakunya kankukume nga fande akukwatakoyo kasale kankupende mande tuzane naye kusaba wesige nganze tata ne mama bagambe nti ono gwendabye ye mutuufu alina bingi kamala era ndaba sobola guno mukwano gw'okwankuba ekigo gunyiga nnyo gusinga magalo newakubadde nga gusinga magalo yegwe gwenesizeweka agaya yegefuza ekifo gagala kulaba ng'onjiye singa kisoboka twanigeze mu bwengula netubeereeyo suubiza nti tolinkyawa tondekawo n'ogenda suubiza nti tolinsuula ekyo ntegere n'omukwano togunseera gamba nze tondwaza omukwano togunseera kimpisa bubi gwamanyi gwamanyi simanyi gwe ndikona kuwangula gwamanyi gwamanyi omukwano gw'okunsigasiga bisibwa ubi gunkunyakunya naye nga negumya kironya mbeterere kubyamu nga gwalumwa omama mbeera eno naye omutima gwange nga gundyeyo oluusi nsula eno kyoka omutima gwange nagusuleyo kati gano kose eno n'obulamu nabo ne budde eno okwano gumpalula munange ekiro ntase ndaba nga gunsitula byoba nakola tyanze kyekusaba tomba wala mbeera wo teguntwala kugambako kaluba kyokka natera okufanze gwamanyi gwamanyi simanyi gwe ndikona guwangula gwamanyi gwamanyi omukwano gw'okunsigasiga gwamanyi